Valentine, ok? Match a kiss, you ready? Your partner, no till the prop, no till the prop.
Right, kwenye baridi, sitaji shuka kama upo kando yangu. Ikishika na amini, hamna zaidi ya moto fire. Sasita kidali kiuno kintaya, skin chocolate ya na waulaya. Umeupige mwingi mama you on fire. Angelina, Rockabye, she is from Bunguda. Kwa mama Samia kule Karekai, girl make I love you till I die. Umitawala kini, kutamwa penzi la kusiridiki. Imezama kwa kisima, chenye kina kirefu. Nantalipa mshara, we meneja wa moyo wangu. Doctor wa pressure na stressi, unanituliza. Unaloka ba baby, acha ni kuingie. Oh yeah, it's the way you do me ginger. Cause the way you love me darling, the way you do my body, body. The way you talk, the way you walk, the way you call me papi. The way you love me, honey, the way you call me daddy, it's only you and me. Rockabye, baby, rockabye.
Rockabye, baby, rockabye.
I need you.
Rockabye, baby, rockabye.
Straight to my belly tonight.
Rockabye, baby, rockabye.
I'm gonna need you.
Rockabye, baby, rockabye.
Straight to my belly tonight.
Sui mwenyewe narudi tu. Nikiwa mbali nae nahisi na mkosa. Moja mbili haikai nkimkosa. Sipure kuna kitu menifanya. Kama kuroka umeniroka vizuri. Nipe namba ya mganga ni mwambie baby
aongeze dawa.
Ukiniita nguvu zinanisha. Nalegea kabisa kabla ujanishika. Mwenzako baby
tonight. Rockabye, baby, rockabye.
I'm gonna need